ba minisitule y'ebyobulamu mawanga gomukawo gwa East Africa bakanyiza okolera wamu okwanganga ekirwadde ekya Ebola omuli okuteekawo enkola eziyamba okuziyiza ekirwadde kino mu bisawo ebyennyonyi ku myalo ssaako ne ku nsalo ezigatta amawanga. Kino kituukiddwako mu lukungaana lw'omulundi ogw'omunaana olukwata ku byobulamu. Baminisita era bakkiriziganyiza okutondawo akakiiko akabakugu akagenda okulwanyisa Ebola, era nkano buli kadde kajja kuwanga amawanga gano alipoota namwera akola ku kirwadde ekyebola ne bwe kitambudde. Amawanga gonna mukago ogagalagiddwa okussaawo embeera era wuno ensalo zaago n'emitendera egikugira okusaasana kwa Ebola. Ekirwadde kirimu okusaasana okusukka ekibadde kyakatuuka mu Uganda ne DR Congo. Eggwanise lw'omukago liragiddwa okutandika okukwanaganya n'ebitongole by'amawanga mawanga kinnalimu ebirwanyisa ekirwadde ekya Ebola n'ebirwadde ebirala ebikambwe olw'okunyweza enteekateeka ezikebera Ebola ng'abantu tebannayingira mawanga.